Yeah, what? Say, mina ishi levels and body. Kunako mesha matamu kipaji changu ndo sla na ipiga nja. Unabuluzwa na nja kacha. Mina tambani kiwa mwingi wa furaha bye bye. Mbele naziona bata naziona pesa nyingi kwa hizi thrones. Kapumzika hiso ligi ndogo. Kambari boy kamo zwezi mishe za real. Maniga, peki nigo sona chonga mdomo. Oma kari show na piga watu shangwe kibao. Game une change na hii achani zile kizea. Masai soja, fanzi wana nita the player. Mkali wa mzikisha choka saga na ziki. Kwa hizi clone nalisumbua soko. Na wapulizia kipupwe ndani ya bichi koko. Hainaga mchoboko ni kwa feature kuma bisho.
La 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 la. Fauna tana baisha. Na bala wana flow tamu Kenya Uganda mabata tu. Fauna tana baisha. La 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 la. Fauna tana baisha.
Chapelale chapa kwende kiusi flows aki magani shatega mitego mingi kibutuka ni chapa when you see me lay low never compare my flow na what place na my voodoo nizuka iko uku latata rapatatata na washambulia my fake wana kimbia ule boy na wali mia cold nadiga bado wanasaka na penya na sipa viraka nikona duke nye nikona taka soto nikoni na digu imbanga fata upepo wachaka vipanga wacha za ove wacha kupaganga ha
kwa jinsi na vyo flow kama nimefungwa mota mabisho na wa scratch kama vocha. They let me run come a psycho. I never fear them game kwangu simple. My wapa flow time come a jojo. Napukwepe boost biasho kama nipo dojo. Pigize pigize marapa ni nawe hisi wana geza. Kwa hisi flow tap tap ona wana geza.
La 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 la. Flow na tana baisha. Na baha wana flow time Kenya Uganda mabata tu. Flow na tana baisha. La 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 la.
Juna biti na flow nona maisha matamu bata la maisha ni mashangwe. Kila mtana popita usupa sani kuwa na mapesa. Au kujimwaga na warembo vipusa. Maisha mziki ya na ulafiki na devo. Ati huki wa mwamini haufikizo levo. Mbona mina peta tu mashani na mwamini Mungu. Na wakilisha na lushia na wavushia. Na tanabaisha na flow kari kibuli. Maisha matamu bila bidiu ya ishi. Ndoma na blow na kaza mina force. Kiubishi uwasiamini kufa maskini kwa haya mojanja tapesi na ntafuta mimi watu wanapenda mziki mtamu na mindo tamu ninja masai niache nifanye game game kuna memsi wanegiza kama macromo harmonizer naipeleka game yangu Paris kikawiz R&B na flowiz watu wanapenda mziki flani wa mabawiz makawiz na mindo nashuka kama Rose Road Breeze boga saba lete tule Babylon Biz.
Wo yeah, my nigga Wo. Mark Maker now me,
Mark Maker
Sonko, Sonko Lowe's.
Nah, niggas,
Buswagi in the building.
Buswagi, yeah. My homie.
Kausha music,
Kausha, Kausha,
yes.
Ninja Masai,
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 Masai.